penzi la nikoroga. Wendo mganguzi ulionipa matibabu na ule utamu kuroga. Bidusi wa bimbe kiukweli kweli, vijiso vyao visio na haya. Wivu wa zonge wenye kejeli, waficha nyeti kwa vijibwaya. Bendera yapata upepo, nilichotaka kisha timia. Tunasubiri kuiona pepo kwa vile jaka tutunukia. Ex nenda salama, wasalimie habi mada wabovu wenye blichi. Mwenza kona mpanyama, haichomi ya na ileta kama ikiwa mbichi.
Akitomasa kisheka mbole mbole.
Sifanya sira pole pole. Pole pole. Dunia nataka stara pole pole.
Nikikupiga na kucheki tu, sija miss mikasibu. Miji na mengi nauliza kako salama tu. Umenikosa najua, ndo maana bado uko bita. Unampamba tulo naye la bado unanikumbuka. Fujo za nini shida mbona? Swajabu kushindwana vijembe moja kwa moja kanme kuibia figo mama. Kichovu nguni so nishagoma kuinama. Nishakata utumwa shika msini zako nenda. Silete noma, punguza mzuka. Pisi za rusha zinapendaga kama vita. Ila kwa chana ndo utajuta utadhani ugomvi na Hitler. Batwa laki mbio zako tazikumbuka. Na kuomba sana kakwa chana tuachane ka watu wazima. So manoma utasema ndo watu wa kwanza kwa chana. Awe mwisho kupendana, undo mfano kutemana. So mili masini watu pengine tutakutana.
Sifanya sira pole pole. Pole pole. Dunia nataka stara pole pole.
Pole pole. Akitomasa akisheka pole pole. Pole pole. Akiruna akicheka pole pole. Pole pole.
I say no no staki tena. In case you don't know, he strikes like Maradona. Like Maradona.
Salama, wasalimie habi mada wabobu wenye bichi. Mweza kuna mpanyama, haichomi ya na ileta kama ikiwa bichi.
Akito masa kisheka mbole mbole. Mbole mbole, akinuna kicheka mbole mbole. Mbole mbole, akito masa kisheka mbole mbole. Mbole mbole, akinuna kicheka mbole mbole.
Over the game.